masaajidka Abu Bakar Siddiq oo dhismihiisa la ku bilaabay degmada Bardaale gaar ahaan xaafada Axmed Gurey iyo kooxdii ku rid markii baahi masaajid ee ku jirtay xaafadaasay qaasoo hadda la fadhiyay inta la ka dhisay koox casri ah oo qaado wa dad eedan fara badan si lan daboola baahida masjid ee xaafadaas ku jirta aan ku mid ah culimada iyo odayaalka dhaqanka degmada Bardaale iyo waliba iyo bulshada la wadaagana intii lan ku baahintii ku qayb qaadan dhismaha masaajidkan maal iyo xoogba si yoona ajir iyo xasanaad iyo ka helana maalinta aakhira
geeka may roognana afada oo Axmed Gurey masjid atalak dhismidiis la kabilaawahay iyo roogna masjidkaas oo magaajeena la raw masjid Abu Bakar Siddiq la raw iyo roogna afada Axmed Gurey inuu wakiyaala ma ka horjeedeen idii idin guwan ya ka horjeeda madrasadii maalaale oo murow yana yaka baalii insha Allah taala markun walaalayaal meel faday inuu masjidkaas ay ku qayb qaadanaa ku qayb qaadanaan dhaqaale ku qayb qaadanaan hoog
oo may roognaa oo misaadku oo dhistiis oo bilaawata hadda asaasii oo la bilaawo hiraabtum oo naxma oo wiin oo mahadwiin laasiyam dadka oo deegaanka degan masaajidaas ay dhisaw jo oo amero jo oo zeedan fal badanta may aan guri oo guriyalka la qumade intii haafada akadirisi oo la dhisaay oo walyar ko masaajida walyar ko kushal dagaagsiin oo may ogayaan muslimiinta laasiyam dadka oo deegaanka haafada degan in masaajidkaas ay dhistiis oo qayb qaadan istaasay masaajidkaasna may waan aranto adduunyada aakhira oo ka inta faasu fi dunyada wal aakhira hadiska ka hor oo rasuulka leeyay fadlaga oo ka hor masaajidaas ay dhisaw je rasuulka leeyay man bana masjidan lillahi bana allah lahu baytan fil janna mithl gurudis oo guriya la kumade lanka masaajidis oo la dartiisan dhis oo siina may ilaahay ka abaal mariyay in uu siina jan ilaahay gurunka dhiso
intaas ku gedaal walaalayaal sidiisiin baaraga haytan may barogni asaaskii iyo bilaawkii masjidkii Abu Bakar Siddiq oo geeka laga asaasay degmada Bardaale gaar ahaan xaafada Axmed Gurey intan dhahayto elwini iyo maylaray al-azhar intan dhahayto akorjeedkii xaafadii sheegidan goan lakaas asiye wageek roogna taasna maxad ilaahayu meel anbaahnaayti in masjid la kabilaaw iyo wageek walaalo masjidka asaasan unoona meena dadkii aha diray asaskas koy iyo in ilaahaynaan ka mahadnagaan iyo eediyeed iyo meelana ilaahay jirkin haweenay asaasidii iyo hasna gorashadii isin meelung masjid in anbaahnta isin dareentan aabadi isin deganayteeno baahidi ku jartii isin ha ogaateeno markaas ku baad baahidi waliliin ku baahan lahay bilaawteen walaalona may ku codsadaane in garab iyo sirmano dadkaasi madjidkaas intii dhiman aasaaskii iyo waabana tuseena unoona may la raayi garab sirumiyo waliin baahan yiin taasi oo seen ku codsadaan
sidii isin balaasiin sheegiyo waliba geeki sirugna misaayid cusub oo degmada Bardaale ka darsi eediyeedna lanka baahanahay mowduuc lanka baahanahay in la ka aasaasahay walaalayaal kulli masaajid fadiiladdi iyo inta la dhisa walku warqaba masaajid Ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka amiro Ilaahay ba sheegay dadki iimaanka lagu haliyo lan iimaan lahayn misaayidna ma amiro amiritaankaas waleen iska dhex jira marka amiritaanka dhisawki iyo marka la dhiso ku bacdi cibaadadii la ka amiray Ilaahay ba sida sheegay inama ya'muru masaajid Allahi man aamana billahi wal yawmil aakhir misaajid Ilaahay kaliya walilay amiray lankii alle iyo yawmul qiyaamah rumeyay walaka khasusi dadki iimaanka law walaalayaal masaajid kulli fadaa'il iyo eediyada lan ku warqaba waa makaankii Ilaahay la ku xusaayo makaankii muslimiinta in iska naxrisaayno in iska kooyeyo makaankii shaayirta islaamka iyo diinta muslimiinta ka muujisadaayo misaajidkaas kaasay walaalayaal oo la sii sheegay magaashay leeyahay masjid Abu Bakar Siddiq walila fadhay qof kasta muuminka intii ku qayb qaadada gaar ahaan reer Bardaale oo dhan ku qayb qaadadan anti kale muslimiin ee deeri doono ciilankan kan ee deeri doonana hadii aad aada walan labasta fadaasi mowduuci in ka boonay hata la rooga
masjidki Abu Bakar Siddiq number sheemay buu aha furaajaysiyadu 975 lehdo ikow masjidki Abu Bakar furaajaymaya siyadu furaajay 975 lehdo ikow ii dehebdeen iskaasu kor saarani masjidka ka qoron dadka muhsaniinta badu may buu numberku sidoo hal nool hariiray walan bole tamarisa kaasa ka shaba
dhismaha masaajidkan uu soo bilaabay muddo dareeri soo nambaaqday sababo fatahado meelaha ay ka dhigeen iyo duruufo kale ee markaas ay jireen